Inkondlo Mbilonde.
Yona ke sesingena kuyona indaba yethu manje singena phezu kwesihloko sethu kodwa ngicela uqale ubingelele kuqala ngoba nabalaleli socela ama voice notes kodwa ke sawubona dokotela unomcebo Mthembu.
Sawubona mam Lady D.
Yeah.
Ubingelele nezithandwa zethu.
Yeah.
Abasilalele emakhaya bathi bathanda if sisithi bayizithandwa zethu
obantu kosi.
Sesibingelela bonke abasilalele na ku live sikhona ku live Okhozi FM sikhona ku live ku Medilution.
Uyabona ke siyabonga abasikhuthazile namhlanje sibonge futhi sizwe uManu Wellstar ethi pressure kanti isihloko sethu namhlanje sibaluleke kakhulu. Ubusika buyeza noma singathi sepfikile buseduze impela siyabakhuthaza abantu ukuthi bazama ukuzi vikela bagome ingakho namhlanje sikhuluma ngani nomcebo
sikhuluma ngeflu vaccine mam Lady D
yebo
sikhuluma ngayo nje kodwa futhi I think kuhle ukuthi ke xoxela abalaleli bethu nje ngokuvaccine ngoba baningi abantu abaze endaba ye vaccine kakhulukazi ngesikhathi se COVID
yebo
manje sokuyileso sikhathi la just before sokuzongshintsha iweather sokuqala ukuthi abantu baba nemkhuhlane abantu abaningi mam Lady D bakholelwa ukuthi kufanele athole i vaccine kuze avikeleke kumkhuhlane so namhlanje ke sizoke sibalule nje ukuthi obana bayitholayo obana bangayitholi if kukuthi wena ukwazi ukuyithola uzosiza kanjani kuze uqinise say immune system kuba amasosha omzimba lawo mam Lady D abaleke kakhulu ukuthi iwona akwazi ukuthi akuvikele if kukuthi awukwazanga wena uthole leyo flu
sisathi vaccine ake ngikhulume ne Richmond ne Richards Bay ngimela bonke ukuthi umgomo lo
sikhuluma
ngomgomo
mam Lady D umgomo lo mam Lady D thina so science no dokotela esikwazi ukuthi siu prepare ngoba sazi ukuthi kulesifo lesi esithizeni sakha sithatha chemical kuyona lesifo nyoma sithathe sona leso sifo ubokhumbula ukuthi umgomo lo usuke leso sifo mam Lady D siyasithatha leso sifo leso sikujove ngaso wena kuze umzimba wakho wakhe amasosha aleso sifo hayi for leso sikhathi but ukuthi ngelinye ilanga leso sifo sesingena kuwena emzimbeni umzimba wakho ususikremile usuyazi usunamasosha azokwazi ukuthi akuvikele ukuthi leso sifo singakugulisi
all right
so sometimes kuba isifo otholi siyaphila kancane sisitheke usidaka nje kancane mase sikujova ngaso leso sifo ukuthi akuhambe kube isona sofe sivuse amasosha akho omzimba all right
shuthi ma leso COVID sokufaka yona
oh hey okay mam Lady D kuba isona isifo all right or kube isona isifo sisibulele ngoba sifuna thina ukuthi umzimba wakho awukreme nje ukuthi lesifo lesi siwumuntu bani sinamakhanda mangakhi amazinyo mangakhi umzimba wakho usikreme ngoba nyoma yini engena emzimbeni wakho mam Lady D umzimba wakho namasosha akwazi ukuthi
yeah.
arecognize ukuthi le nto ayiyona into yomzimba
yeah.
uhamba uyifunde leyo nto mase uthi mobondle into yakugulisa usowakha amasosha manje azokwazi ukuthi ayibulale leyo nto kulaba esike sibanikeze ivaccine othola ukuthi isona isifo kodwa asifile fififi ileso thola umuntu uthe wagoma sivele simphathe isifo kade gomile esikhathi singubona izingane kakhulaza uma disijovele o measles nani nathola ukuthi uthi ade gomile hawe ingane siyagula sine fever sinani nani ngoba sokuyi part of immune system yakhe
agule
ukuphuma
kojova ingakho nje kodwa kuthiwane temperature nimphuzise lo
yebo ngoba sisuke manje sithi mzimba funda nasi lesifo wenzela ukuthi hlasa kungena ngoba lesifo sikunikeza esifile nje ngoba esiphilayo siyabulala all right so yiko sikunikeza lesi esifile kuze ugome umzimba wakho wakhe amasosha azokwazi ukuthi sihlasi ngenile lesifo lesi asisagulisi all right now unyaka nonyaka mam Lady D kwakhiwa iflu vaccine kuthiwa iflu vaccine nje empeleni ivirus okuyiyona iinfluenza okay masithi na sithi flu okay
siya lo mkhuhlane uqhamuke ilwaneni na ungitshele ukuba khona swine flu avian flu
yes,
chicken pox le ilwane ngathi
kukhumbula ukuthi ne COVID kwakuyi virus ayisuke ezilwaneni okay o corona nanani izifo vele lezo thola ukuthi zisuke ezilwaneni ezinye izifo ziyahlala ezilwaneni ezinye bese ziyakwazi ukuthi zidlulele kubantu mase suba no few o swine flu H1N1 njalo njalo but imgomo ngiyathuka sorry ungangibuzi ungibuzile na okay mhlawumbe lapho H1N1 o influenza A and B bonke labo mam Lady D so if uthatha umjovo wena kwesinye isikhathi usukuxubile ama virus thizeni amabili noma amathathi ayaxuba sometimes Now unyaka nonyaka kwenziwa iflu vaccine entsha. Why? Because yakhulana ngesikhathi seCovid ivirus iyakwazi ukuthi ishintshe ibe enye into. Wena kade uyiphuzise lwamuthi ifunde ukuthi oh ungishaya ngalwamuthi kuze ngugweme lwamuthi angakhe amachwana azokwazi ukuphila nawo lwamuthi. So isiyashintsha sibe enye into, sithi mutate isiyashintsha sibe enye into. So njalo if noma umupho umkhuhlane noma ungenile mamlady day awukwazi ukuthi ukuphinda, so ukuphinda nje ngoba sungenwe yiwona kodwa usushintshile, so enye inhlobo, that is why usugula. Ngoba if bokade wena ungena nomkhuhlane owodwa umzimba wakho ngoba siyawazi ukuthi oh ngiyamazi lona singiyambulala ngoba singiyamazi ngoba senginamasosha akhe. Okay, so unyaka nonyaka oso science bakha ivaccine entsha ezokwenza ukuthi bathi mhlawumpe namhlanje ishintshile ivirus yathi ngoba iyashintsha unyaka nonyaka. Okay, nayo i-vaccine mamlady D mujovile wazi ukuthi after 6 months iya ngokuyisiphelile egazini, ngeke zihlale isikhathi eside, you know, i-flu vaccine.
Futhi nakho
6 months nakhona inyanga nenyanga iya ngokuyiphela iphela. So ungathi ujove manje wena kuJanuary, ngoJuly siyakuphatha futhi umkhuhlane ngoba siphelile futhi leyo flu vaccine egazini.
Yeah, ungathathi ngokuthi ngathi
ngajova, so ngiprotected cha. Also sike sithi 2 weeks before and ungajova ugula. So 2 weeks ngoba ithatha 2 weeks i-vaccine ukuthi ikuvikele kumkhuhlane. Ithatha 2 weeks ukuthi umzimba wakho ufunde ukuthi ukwazi ukuthi wakhe amasosha omzimba azokwazi akuvikele kuleyo vaccine esikufake yona. Alright,
so uthi yona kufanele ungawuthathi musuze wagula.
Ungawuthathi masuze wagula mamlady D. And nakhona wayithatha wahlangana nozama ngakusasa enayo umkhuhlane, noma sewujove namhlanje uzogula, because izokukhava wena only after 2 weeks and 6 months after lo 2 weeks izobe ikhavile. So kulesikhathi lesi still sizothi zigade, ugezi izandla, ungathinta amakhala njalo njalo, uwasha amafruit yabo, izinto nje njalo ezokungcola, wenze show ukuthi uclean ngaleyo ndlela, practice i-hygiene e-right. All right, na kunabantu mamlady D esothi kumele bayithathe vaccine. Alright, umuntu omdala because immune system yakho as ukhula isiyakhohlwa nento yakuyakuphatha, namasosha akho omzimba sekhathele. So sokulula ukuthi ungenwe izifo thizeni. Umuntu onezinye futhi izifo ezichakelile, okuwukuthi uma sengena lo mkhuhlane izoqhuba futhi imwise i-immune system yakhe. Nomuntu nje mamlady D one immune system ephansi, CD4 count yakhe phansi. By the way, mengithi CD4 count, abantu abaningi basitshela ukuthi abantu aba HIV positive kuphela abane CD4 count. Wonke umuntu une CD4 count mamlady D kuphela. Sichecka kubantu ngoba uma sesichecka ukuthi ivirus ihambe kangakanani namasosha akho omzimba, so sichecka kakhulukazi kubantu aba HIV positive. But ngale kwaloko wonke umuntu une CD4 count yakhe nje normally. So kunabantu abane CD4 count ephansi enganasifo esinye kodwa nje immune system yakhe iphansi. So abantu laba bazomsiza futhi ngoba uthi ngiyamvikela lo muntu just in case esengenwa isifo esithizeni, singiyamvikela ukuthi lesi singaqhakeli siphinde futhi simngene. Of course neyingane 5 years njalo njalo laba basabancane baba exposed engcoleni okuningi, nabo ngabanikeza ivaccine. Ingane emisancane kakhulu ayidingi ukuthi ithole ivaccine mamlady D, uyakhumbula yajova BCG lana be-TB nani zonke, opolio, measles, zonke lezo zinto. So abayidingi labo i-flu vaccine. Kube khona abantu ke abasebenza neziguli, ama health workers, kumele nabo futhi bayithole i-flu vaccine mamlady D. Ungangibuzi ukuthi mina ngangayijova yini.
Uyingqeqe phela wena, ubushaye ngezinye indlela.
Yeah, but ke
ingqeqe
ilabo bantu labo akumele bazigade mamlady D. Kodwa nakhona asifuni abalaleli bathuke bona ukuthi ha ngoba ngijovile ivaccine kusho ukuthi mina ngizogula. Cha, uyazi umzimba wakho mamlady D, uNkulunkulu wadala omunye umshini laphenye ikhompyutha lesingeke thina sabantu nokuyakha, ngoba umzimba wakho uyile khompyutha ekwazi ukuthi noma yini eyenzakalayo ngaphakathi kwena, yona umzimba wakho uyakwazi ukuthi uyigweme naso leso sifo, noma isiphi leso sifo mamlady D.
Yeah,
uyabona nje immune system yakho mamlady D, mhlawumbe ngizoke ngene kuyona, ngoba uma abantu bezama ukuzivikela kwizifo, empeleni into ofanele uyenze wena ukuthi uphakamisa immune system yakho, amasosha akho omzimba, nokuthi uzivikela kanjani even if awuyifakile awuyithathanga ivaccine. By the way, the more ugula wena uphathwa umkhuhlane, the more uba ivaccine ugomeka. ungazange uzuthatha umgomo
amasosha
ungazi the moms emba wakho udala amasosha ngoba njalo umphatho omkhuhlane umzemba wakho udala amasosha njalo njalo that is why kuke kube good mam lady D ukuthi ingane azike idlale udakeni zidlale ngento ezingcolayo ngoba ziboost amasosha abomzimba ngoba the more ukuthi hayi ungcolo uyamsanitize uyamsanitize
ikhona into ethi zibuya nekele modakeni
yes ubuya nekele khumbula mam lady D ukuthi isikele yebo ngoba ngenzela ukuthi umzimba wakhe awube strong mam lady D uyakhumula sakhula thina kwakwe kuwiqatha phansi emhlabathini uphephethe nje uthi unidle
masiwe ngani mase befuna ukuyixosha
yes uthi uhlangana namapetshisi endleni wadla uthi masulume libona thawu sengidla isibungu babona awawungaguli mam lady D because yonke le nto was building immune system yakho but manje the more sisaba ngokuthi uzogula uzogula hla wagula umzimba wakho awukujwayele ukungcola so ugula kakhulu
kukhona ufisukaze couch when you vela njalo mase kuqhamuka kuwena enye into
ngiyaxoxa ngiyadlula
awadlula ke kulungile
mam lady D kodwa lo sekhaya mhlawumpe singasakhulumi nje ngevaccine sikhulume nge immune system yakho ukuthi isebenza kanjani mam lady D ngoba into ebalileke kakhulu ukuthi yazi ukuzivikela wena even if awuthathanga vaccine kodwa ifanele ukwazi ukuthi uzivikela kanjani wena emzimbeni wakho now umzimba wakho mam lady D njengoba sithi system immune system yakho isystem into eziningi angithi sokusuka kwamasosha akho omzimba khona amasosha immune system ama white cells akho lawa emzimbeni wakho asebenza njenga patroller ukubheka ukuthi khona into esengenile wrong khona inomuntu wrong osengenile la emzimbeni the minute abona ukuthi khona ungcola mhlamba ukudla okudlile njengoba kuno food poisoning njalo njalo ukudla umkhuhlane njani njani khona into wrong esingenile ashaya impempe ase eletha zonke ezinye izitho ke manje emzimbeni wakho ukuthi hey amasosha wonke avive so ama white cells akho ama social petrol igazini mase kuba konke lo is part of immune system kube ubende la kubende lakho mam lady D home base la ama social onke ahlala khona linde ukuthi uma sokunenkinga kwangena umkhuhlane noma ugula emzimbeni wakho izokhipha ama social iwa distribute aye kulezo ndawo nendawo so ubende okay umkantsho wegazi lakho all of that is part of immune system yakho izinto lezi ezikudefendayo lezi uma kuwukuthi unenkinga khumbula ukuthi umkantsho wegazi lakho kumongo ilapho igazi lakho lakhiwa khona where the gazi libovu igazi emhlophe so kumongo wakho ubalekile umongo ngoba iwona okwakhela igazi empeleni that is why umuntu nyome ne leukemia sike sihambe siye kwithambo lakhe siye kumongo siyokhipha umongo siwutest ukuthi akayini cancer yegazi lo muntu lo which is why also mam lady D if ufuna ukuboost immune system yakho ukudla amathambo udle umongo ubilise amathambo nje udle umongo wamathambo is very good ku healthy lokhu ukuthi udle nje umongo wegazi ulikhume impela nje ithambo ngoba konke lokhu nomsoco and kuyaphilisa futhi
umongo wamathambo yini maro
imaro
okay
yes imaro mam lady D so nokucaba amathambo nje uma uyibhinqa elifana nami wacabe nje futhi amathambo is fine okay uma udle ngoba that is good for you mase mam lady D kuba khona ama glands akho is also part of immune system yakho indlala that is why indlala uthuma kunomkhuhlane indlala siziyavuvukala kuleyo ndawo zivuvukalelane ngoba kwazona ziyakhiqiza le masosha lawo ngaphakathi ukuthi kuleyo ndawo eseduze abaphuma amasosha ahamba uyibulala leyo ndawo so wena ifuvukalelwa amathansela akusho ukuthi ithansela lona liyinkinga ithansela lakho litshela ukuthi kunokungcola okuseduze kuleyo ndawo so umzimba wakho so wakha amasosha kuwona ama glands lawo amathansela ukuthi azokusiza nama sinus akho futhi same so ziningi izinto ukuthi uma zikuphethe mam lady D akufanele usheshe wena ubulale lokho uyabona ngoba leyo nto itshela ukuthi kunento edipa ngaphakathi kwena same as if ukuthi uphethe umkhuhlane sune fever ifever ngithi umzimba wakho usunyukelwe i temperature kusho ukuthini lokho i temperature iyodwa yazibulala izinambuzane so umzimba wakho uzama ukubulala izinambuzane so musu kugijima wena suthatha into yokubulala leyo temperature ngoba i temperature enye indlela yokuthi umzimba wakho uzivikele
Ey uyazi ke sizobuya emlelo kuze FM sobuya sibheke nama voice notes enu khona ongidlekisayo la usihlu yangikhombisa ya ngoba sesiyemakethe sobuya kodwa ke ungitshele futhi mase sibuthi usekhona lo mkhuhlane wenza abantu agodola juluka futhi mala aqhaqhazele umkhuhlane nalo
yes kusawumkhuhlane
nalo masibuya
masibuya
okay
impilo nje impilo nje
Yabona sesiyaqhubeka nohlelo lethu kanti wena usanda kuvula umsazi wakho sikhuluma nodokotela uNomcebo Mthembu sikhuluma indaba ethinta umkhuhlane impela sesiqale indaba yeflu sihamba nayo kwazise phela sekuyileso sikhathi usuzoza abantu abaningi bekhala ngayo enye into enza mhlawumbe isabeke kangaka hayi kusabeke kodwa kube naloko nje uthi iyathathelana
kakhulu mamlady dikhumbula ukuthi sike sithini into okuthiwa i-droplet spread wakhwehlela okay lo maconzi lawa abasemoyeni isikhathi esiningi wadlula wena lo omunye ade qeda ukukhwehlela suyayithatha or bese ezandleni zakho wathinta endaweni ethize suyayithola le nto ngoba iyathathelana i-virus iyakwazi ukuthiphila isikhathi esidana ungaka singakafi but umoya uyayisiza emva kwesikhathi ukuthi uyibulale kunezinto eziyibulalayo umoya
ehe
acid ukushisa njengoba dengishila alcohol kunezinto ezithize ezikwazi ukuthi
uthen lokugcina ukuthi ukhona obuthe alcohol
ehe
yenze njani
iyakwazi ukuthi ibulale
impela ukhona obhalile
wathini
wabhala lapha wathi ubhala lapha kunomcebo benosihle wathi angazi sengikhohle igama lakhe uthena manje yena
uthe
ugologo uyamsiza
look mam lady D at the end of the day khumbula ukuthi nangesikhathi kune-COVID sasithi ama-sanitizer sanitizer isuke inani isuke ino-70% ye-alcohol utwala o-whisky nabo bano-50% 70% ye-alcohol so into okuyiyona ebulalayo akukonwa loku ukuthi ihlobo lithize latshwala but ile chemical kuthiwa i-ethanol okuyi-alcohol ephakathi etshwaleni okuyiyona efike ibulale yenza ukuthi igciwane lelo ilomise okay mase iyalibulala okay
so laba funa ushaya istifu nje laba bathi mangasha nje
cha angeke ngene lapho ukuthi ku-right yini istifu kodwa u-alcohol yes u-right yena ngoba uzosiza ukuthi i-virus noyigciwane lelo mam lady day ulibulala again abanye ngesikhathi usebenzisa sanitizer very important ukuthi ispray uyiyeke izomela musuku uyisula ngoba manje suyayisusa ngoba u-alcohol lo oku-ethanol ekubulaleni lamagciwane usebenza kanjani usebenza ngokuthi ungena kuyona umome impilo kuyona so ngesikhathi woma i-alcohol ya evaporate emoyeni ngesikhathi yoma isiyayibulala igciwane leyo ono virus njalo njalo so musa kwena uthi kade ufakile leyo nto noma utshwala esilondeni noma uphuzile noma i-sanitizer ungayisuli yeke izomele ngoba kuleyo process ukuthi izomele ilapha isebenza khona kahle
shothe gamela i-alcohol is umqubo othile
hayi utshwala ngayo sishonga iya ingoba sithi utshwala per se unale chemical ethanol phakathi estrong kakhulu ekwazi ukuthi ibulale into eziningi ngoba nemthambo yegazi yakwazi ukuyibulala ibulala into eziningi of course isidaka nemizwa but also the ethanol part of the alcohol
shithi noma ngayijwayele ethanol part bese now ngaba alcoholic
khona lo fono ngisa khona andizi okay andizi lapho I think nginama voice notes akho nama voice notes okay but mam lady D while usehle sasitholele ama voice note mhlamba angike ngingene lapho kuleyo yakho ukuthi umzimba uyabona ama cells akho umzimba mam lady D ngesikhathi sengenile lo muntu omkhuba bambonayo ukuthi umkhuba omunye wakhe uzoba uso science ezomcwanunga ukuthi uyini lo muntu so useforma ama antibodies lawa azokwazi ukuthi in future aseyambulala lo muntu hla engenile all right omunye uzokwazi ukuthi ambambe ngendawo embambe ukuthi laba kudinga bambulala kunoma T cells kunoma killer cells i death squad ke leyo fika emzimbeni wakho siyadubula siyawayibulala leyo nto noma yini so lento takes leso sikhathi okwadugula ngaso all right so that next time wena suba nenkinga ayisakuphathi lenkinga ngoba sivele yangena lento kodwa awuzwa nokuzwa ukuthi singenile isifo ngoba sunamasosha omzimba but abantu abadala mam lady D once wamdala umzimba wakho into eziningi wonke lama cells ebengikhuluma ngawo ayawa akhathale nalawe ngithi asiza ukuthi a recognize ukuthi sifo sini lesi besingenile ayakhohlwa semeza ukhohlwa nje umuntu omdala uyakhohlwa nama cells akho lawa ama social mzimba nawo aba nokukhohlwa ukuthi hayibo le sifo sanganga sithola that is why umuntu omdala thola ukuthi uphathwa naye i shingles ngoba phela i shingles kuyi activation ye chickenpox okay varicella zoster hlunga kakhulu ishingles mamlady D. So umuntu mase mdala izobuya ngoba amasosha komzimba sekhohliwe ukuthi ngangaba nalesifo sisiyabuya ke manje lesifo sesibuya nangezinye indlela. But nabanye abantu mamlady D okuthi bakwi risk ukuthi baphathe izifo ngoba immune system yabo i weak, all right? Yes, umuntu onezinye izifo. One, yes, umuntu odla kakhulu ama steroids. Ngikhumbula steroid ukuthi ubani? Prednisone. Ngoba prednisone
uphathwa
yi immune system yakho. Yes, prednisone izokusiza kakhulu ngaleso sikhathi, but isidakamizwa iyadakwa kodwa ngesikhathi siphuma kwena emzimbeni eziningi izinto ezonayo. So iprednisone izoyehlisa amasosha akho omzimba mamlady D. Okay, if kukuthi uke wathatha ama antibiotics isikhathi eside nakhona kungaba inkinga loko, but also nabantu abakukhimo singakhohlwa mamlady abantu abanezifo zo cancer bathatha ikhimo, zonke lezo zinto ziyayihlisa amasosha akho omzimba. So kuhle ukuthi ukwazi ukuthi izinto ezirayithi ozozidla. From the time esizalwa nje mamlady D, ubisi lika mama ilona eline elibooster immune system kakhulu kumuntu. That is why lobisi lokuqala liphuma kumama lo lijile bolelo liyelo ngathi lubaluleke kakhulu lobisi ngoba ilona ubisi lelo lidala nokuthi ingane ingasheshi gule, ingane ingabe nezifo zesisu, ingabe nama allergy njalo njalo. Siladayiswa ke manje sinamaphilisi
intanjana
lezinto sinamaphilisi ako manje kakhulu abantu abajimayo bodybuilder sibaphuza lo maphilisi alelo bisi lalo ngoba basuke befuna ukuthi bezakhe. Okay,
so masibuye ngicela sikhulume nogogi kakhulukazi abavana ukuthi umntwana egulathi unesilonda abese yamphumputhi wona ukuhlane lo
amfaka into ethize
noma amphumputhi imbozisi
uyasebenza imbozisi bo ha
hayi kulungile. Dokotela Nomcebo Mthembu ube nenhlanhla umuntu osithole saqala kodwa ke into enhle siba nama podcast uzokwazi ukulalela kahle ngokwengena ku website yokhoze FM www.ukhozefm.co.za uzohamba obhekela kuthiwa podcast khona azothola umuthi kuthiwa Jabulu Jule. Hayi ke sesiyaqedela ke kwena esikhuluma indaba ethinta umkhuhlane.
Yes mamlady D, I think nje kogogo uyazi ogogo emakhaya mamlady D kuba nezinto abazenzayo mhlawumbe sizibukele phansi lezo zinto kanti ziyasebenza ngampela mamlady D. Kodwa nje ukudla mamlady D ukuthi asidleni ukudla okuright ngoba ama vitamin lawo ngiyazi zothi angifuna zinc, ngifuna selenium o vitamin C yonke leyo nto uzothola more ekudleni okudlayo more than ukuthi emaphilisini ngoba iphilisi sokuyichemical food nayo sizokwenza manje umzimba wakufuna lulwe naleya chemical manje usuyifakile ngaphakathi kwena emzimbeni. So ukuthi sidle ukudla kwethu okabisho onto fresh incwancwa very good ukudla okufermentekile mamlady D onqodi uyabona ukudla loku okuthi njengoba abantu bathatha ama probiotics manje ngithatha probiotics ukuze ngizivikele ukuthi ngingathola ihlincwancwa ngoba ukudla okubolile lokho iprobiotic kuyini ukudla okufermentekile ngoba izinto ukudla okubolile okuzokwenza ukuthi umzimba wakho kancane kancane kwakhe amasosha lokho kudla.
Nikhuluma ngokhayeni phepha umuntu kanti uzothi mina ngidla upelepele isupu nopelepele nje kuba ngcono
yabo
kanti iyo yonke leyo
kanti upelepele le mamlady D uzofaka ujinja wakho ufaka ugarlic njengomunye umuntu ade la istudio ekhala ngogarlic you know ufaka turmeric lokho kuyelo kudayayo ngoba kuyi natural antibiotic leyo nto. Kodwa ke turmeric isikhathi esingimamelade just to alert abalaleli bethu yinhle as a antibiotic kodwa iyafuna ukuthi uyifake ne black pepper kancane kuze umzimba wakho uyimukele kahle emzimbeni wakho. Okay, okayen pepper ukulala enye into very good ngoba ngesikhathi ulele umzimba wakho sonikeza ichance ukuthi awusize ukuze amasosha akho omzimba akusize ngoba le computer yomzimba wakho yenziwa uNkulunkulu. Wow mamlady D, yes iya yicomputer into iyakwazi ukuthi uzenzele. So asingajahi ukuthi siye kubantu nezinto zangaphandle ukuthi sizifake emzimbeni wethu, yet umzimba wethu asiqhuquzele umzimba wethu ukuthi awuzenzele lento owudalela ukuthi awuyenze ngoba umzimba wethu uyakwazi ukuthi uzenze zonke lezo zinto mamlady D. Sehlise ne-stress, community stress enye izinto kakhulu ezibanga ukuthi yes sigcinezele engqondweni then ke sigcinezele nomzimba suyagula wena
kanti stress ne depression kuyafana
Well, i-stress isigcina sibanga i-depression. For us ukuthi kusune depression mam lady D ngoba sokudlule isikhathi esithize ngoba sithi chronic.
Okay.
Once wena wana le feeling se stress sakulasta 6 months isikhathi eside then sesithi une depression. Awusanathando lokwenza noma umuntu usuke ne stress kodwa uyakwazi ukuziba athe ingine stress kodwa ngihamba nako kodwa mase une depression usuke usugamanxele kakhulu kule mizwa yokuhlukumezeka emoyeni mam lady D awusayiboni nento enhle awusafisi nento enhle nangawe so usuke usune depression ke lapho. Ngoba sekusuke i-diagnosis leyo ukuthi i-stress sekuyi-stress esikhulu lesi sikuphethe mam lady Dizo. Mina ngu-Dr. Nomcebo Mthembu.
Sinama home remedies.
Yes, home remedies. You know, do it yourself, hey?
Okay. Yabona ubani wena.
Dr. Nomcebo Mthembu. Ngise Medilution. Inumber zami 031-765-8475. WhatsApp 061-4622-945. Ngiyazi khona sethi awazasheshisa. Ngihlala ngikhona njalo ngolwesibili ekuseni. So lungisa nje ukuthi uzothatha inumber zami 035 Richards Bay leyo 035-760-1569. Sikhona nakufacebook silive. Ngibulise nomfowethu mam lady D. Umfowethu uthandazani ufikile usehlala phesheya ngimbonile ufikile nje for 1 week. So ngiyajabula kakhulu enhliziyweni yami ngoba ufikile kade ngamgcina iminyaka.
Mudu, siyabonga thandazani, siyabonga kakhulu. Uhambe kahle ke nifake inamba nobhema emafrijini ngaphandle, mayishode inamba embili oqedela ngesonto elizayo. Okay, frijini ngaphandle sivalweni.
Jabulu Jule. Ngo 9 kuya ku 12, uhleli no Lady D ku Khosi FM.